tabia zao. Huwa chambacha kwa msala upita kwa necha ya kibantu. Hawa watu wakugonge ya tabia zao za kubambia bambia. Wakugonge ya tabia zao za kubambia bambia. Tani kimenuka, fulo patashika, nguo kuchanika, speaker zinakita, we dada katika. Mtani kiminuka, fulu patashika, nguo kuchanika, speaker zinakita, we dada katika. Indo Sunday, no mana nakuita pa, mziki umekita pa, kila moja amefika pa, apa, apa. Indo Sunday, no mana nakuita pa, mziki umekita pa, kila moja amefika pa, apa, apa. Ona lipo shona, ile kinoma. Wanakutete meshe zaidi transforma. Mamore bam bam, mamore bam bam, bam 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 bam. Hey hey, hey DJ, piga mangoma watu tuwe kleze. Hey hey, hey DJ, piga mangoma watu tuwe kleze. Piga mangoma, weekendi, nipo na mama. Mawange, wabambe, tuwe gambe, tuwe gambe, gambe, gambe. Indo Sunday, no mana nakuita pa, mziki umekita pa, kila moja amefika pa, apa, apa. Indo Sunday, no mana nakuita pa, mziki umekita pa, kila moja amefika pa, apa, apa. Weekend imeshafika, nahitaji muwe na mizuka, nahitaji muwe na mizuka, zuka. Faraka.